basali ba chinche Luna ba na kiro na rutisa ba basali ba chinche Ingelu swalela, kono ba swalela Ingelu fosa, kono ba swalela Musali kulikanisa, muna wa vila era Musali kulikanisa, muna wa vila era Respect your woman
Sangoba sali